ñalli alkamisare yamde joyi terke mintaji sappo e joyi kibaruji moɗo doddande studio kalangu komin Omar Hamma Janga to nani ko e kibaruji mbeniɗo enɗa mboɗaki e raffi cawrol nimɓe haŋaɓe ɗin woni ko haala e batu ñalade ittanade leyɗi addunaru gan nimɓe haŋaɓe ko batu mum waɗi hande o nanan ko hoorejo fedde jinganore nimɓe haŋaɓe haali nani ɓiɓɓe wuuro gallure di fa no goni e weltare gam batte Allah e mabbito laabi goɗɗi laatiɗi duuɓi mum joyni ko mabɓano gam batte Allah e rafike ƴoran ndenago kamɓe laawol ndenago ko gomnanti hooji yewtere meɗen pindina hande haaltanana dow rafi joɓol itte ko ittete tino basol arsuku leyɗe ko hani hokke meruji ko laati gollira gam moytirol baasi ko ɗum waddata kodi jam hirtema yerno kaleranomi o hande o woni ko batu ñalade ittanade nimɓe duniyaru ko nimɓe haŋaɓe ko koro haala mum woni dowmude wartagol ɗo enda nder leydi Niger seni ƴewama haŋaɓe hewɓe gonana no jiilo dow laabi gam nimɓe no mboɗiɓe kamɓe rafi cawrol maɓɓe du yeru no Mariama Djibril dekkiɗo dow fedde jinganore nimɓe haŋaɓe wiri Diallo Mariama kenda keɓɓo yewtididde e makko
nder ko anduɗen nyawu kanɗi ɗuuɗal mum fuu wala no nyawte ngam no miile ko ɗum tawangal yimɓe no ɗum ndu saabi ko haŋaɓa hewɓe no jiilo nokku nokku misali ɗo nder huɓɓere nyame min ngala dimma maɓɓe de goonga amma miɗen giya yimɓe no woɗoɓe killaka e maɓɓe rafi saanude haŋaɓe ɓeydu ɗum ndu ɓuri ɓeydude kanɗi maɓɓe himɓe no kula to jehu adowa nyawu maɓɓe gum ɗum saabi ko ɓe killaka e maɓɓe miɗen hannden tawda sigila singude loktorore nder bangeje ngam nyawtude ɓe ngam saanude ɓe e ɓadinde ɓe himɓe min pirta ko e maɓɓe du ko iɓe mbawi nyawtede min durwandu ko watta himɓe gadda jeydaɓe mum'en tawraɓe nyawu kanɗi cellal maɓɓe daare ɓe nyawte fadde maɓɓe haɓɓede wuro na yoofe no yiilo nder laabi
heɓande mosolo saɗorma ƴiƴam nder lokotoreje ɗum woni mana kokkol ƴiƴam ngol hoorejo lokotorore gaya mawɗo sigili nder jeɗɗire wittine ɗe ton endande commune uji ɗi département kettine madame Boori Salamatu kawjiɗo filla habaruji nder lokotorore gaya on ko wi Fadel Alu
hande ni harko darata fille ƴiƴam nder loktoroje amen seyni min mbiya yettore Allah ngam nder balla projet pas miɗen ɓurto lewru fuu min tefowa ƴiƴam ngam loktoroje amen ɗen keeña e hecci keeña fuu min ɓurteke min jeeyi bengu e tanda min gaɗi sigila yehude nder communeji ɗin fuu hannden paali lassoji nayi e sappo e jeenayi min keɓi ɗum ndu no heƴa ngam lewru fuu paale hemre min giɗi nder wakkati o mo hanumu paɓɓe gonno torra himɓe miɗo watta dudaane himɓe ɓurto sanne kokka ƴiƴam nde loktoroɓe gari nder guro
maɓɓe
mbiyamni ɗum waɗi ano duuɓi joyi ɗo enda nder gallure di fa ko mbi'en gam Allah e rafi keƴora ndenagu tawaɗo kamɓe laawol ndenagu koƴagol mbi'en laabi goɗɗi maɓɓama nder gallure nde amma mbi'en hande ni laabi goɗɗi keɓi maɓɓitede ɗum du no weltare mawde no yaado to ɓiɓɓe wuuro yeru no woɓɓe maɓɓe keɓiri wiide Lawan Boukary yewtidiɗɗo e muɓe
weltare noon to himɓe diifa baa ko yaha wartaji himɓe kewa sanne dow laawol ngol ko laawol ngol uddita hannden yaha wartaji himɓe are mum'en koya miɗen keɗi du laabi ɗi to uddite ngam wakkati ɗo uddano wala biɓuɗo to ɗi udde wakka mum du uddol majji nafi amma hannden wala fuu ko haɗa ɗi uddite ɓe hanani iɓe giɗi kulaltinno jooɗo nder ɓerɗe
himɓewaɗi duuɓi joyi kominen mburi nder ɓillori jiɗadi dow taɓɓe hemre fa keɓa jaha wuuro ma a waɗan taɓe ujunere ko jotto waɗa hande so ɗum waɗama ɗum hoytinana himɓe ya wartaji muɗum dey wonko heddi ko hani waɗe
faa
ko ɗum fuɗɗiri ni woɗi sanne, amma hana ɗum tam min keɗi he maɓɓe, ngam no woodi laabi mawɗi gon tokketeɗi sanne ɗi udditaka. Wala duu ko min gaɗay ko watta ɗi uddite, amma ɗi udditaka. Laawel tokkowel gaɗa hirirde diifa kanniɓe pirti
han.
Commune Belle Yara wonana nder région Tillaberi sembindinde gollal jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi nder département on. Kam woni ko waɗande jeɗɗire wittine ɗum ɗo koro haala mum woni yitugol hakkeji sukaɓe, gattol sukaɓe rewɓe jande ko ɓurdi ndinol fu wala ley janginolngol. Kettine Amadou Mamman, maire mawɗo mo commune Tagazar, ko wi Seydi Abdou windi tan do majju.
L'objectif principal de cette formation
ko wonano ɗur woni e nder hawrine ekkintinol gol ni woni firtude ko e himɓe pelle ko watta ɓe annda no tokkira, misali har ko darata jinganade hakke cukaɓe e renude hakkeji ɗin andando, firtude ko e maɓɓe har ko darata gattol cukaɓe rewɓe lokkol. Nder raɓɓinol haala ni hano pirtol ko e himɓe pelle ɗenon ko watta ɓe andana laabi jande kesi cingaɗe ɗi, misali laabi ɗi nder mum wi'a cukaɓe larɗuɓe e larɗe ɓen fuu kawre jangine nokku gotu, ko watta jaguto ɗum waɗu filla ferudirol caka
maɓɓe.
En kotani Agadez hitande hikkande nder jangirɗe lycée et collège région Agadez, no sukaɓe jangoɓe ujunaji sappo e jeɗɗo e keme joyo e capanɗe tato e joyo keɓi yaadu yeeso ujunere e keme jeenayo e joyo coƴƴita gaɗa e ujunere e ujunaji jeegom e keme jeɗɗo e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo, kamɓe woni ko itta jande. Noni folli du ni wiide e fuɗɗam jande ko duuɓi hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati yaade ujunaji sappo ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum fuɗɗiri no woɗiri yeru no hooreje Sarusi kawjiɗo filla jandeji biiteɗo Ibrahim Jibaje wi Moussa Mamman.
Cette année de la 6e
hikka nanga illa classe go au collège fa wara classe tati lycée cukaɓe jangoɓe ujunaji woronje e jeetato e keme jeɗɗo e lasoy tato e sappo tawa nder jangirɗe amin. Natuɓe hikka classe go au collège ɓen no cukaɓe jangoɓe ujunaji jeɗɗo e keme tato e lasoy ɗiɗo e jeegom, har ko darata adititoɓe jande mum en hikka ittaɓe jande e heɓuɓe yaadu yeeso ɓen, adititoɓe jande mum en ɓen no ujunere e keme jeenayi e joyo, heɓuɓe yaadu yeeso ɓen du no ujune sappo e jeɗɗo e keme joyo e woronje e joyo, adititoɓe jande mum en hikka no ujune jeegom e keme jeɗɗi e lasoy tati e sappo e jeɗɗi, woppuɓe jande mum en ɓen ko lima no keme jeegom e lasoy tato e go'o, ɓe jande mum en wartira ɓolum rawani ngam cellay no sappo. Dimma cukaɓe jangoɓe ɓe ni hikka de dimma maɓɓe mo rawani on ƴeewama no wawi wi'e ko hikka ɓe ɗuuɗi, ɗum du Allah e dartinaki jande rawani
den.
Aljumaare ƴaɓɓiinde nde woni ko ɗum waɗi hawritere arande ɗo nder gallu meɗen Ñamey sigila wallirde joom en kampaniiji ko'e mum nder leydi meɗen Niger, ɗum du ngam bayle lobbe heɓe noon fara ballirol kampaniiji pottorɗi e ɓurtuɗi nder leydi Niger. Kettine Rufay Kawo bo ardiiɗo sigila on ko fammini Rabi May Kano do majju.
Ce réseau nous a été initié par le SIPMEN.
SIPMEN on endan kanyum woni ko wonno wadda ballaga mudun sabu tawama kulle go won ko min ji latidno sembindani goto sey dowtol wadde hebatina hebe do majjum jonnon handu fa hande ni hono ko heppiti fu dum gollene ko watta ko tayde yeydene dum won ko min puddir gollangal min jiddu kondan golle de enna golle de kero red leydi fu sabu regioji fu SIPMEN to endan wodi chale mudum. SIPMEN to kantandu won ko wodi chale hon der regioji ni enda seni beto goldirno min goldirni fu to dum wayi dum modja nene ne kaydu gollal ngal moƴƴine fudu kona har filla joƴƴingol gollideji ɗi hoore mum.
Tout ce qui concerne l'entrepreneuriat
mbiyen ni yaadu yeeso leyɗe hoore huɗo sahara ɓeydaki nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi nder andinore nde bankiyal leyɗe duniyaaru wurtini kengam, ɗum do Dalila Rafi sembe lumaku caka leyɗe duniyaaru kam fuu e sigila fonditande lumaku nder leyɗe waɗi ɗum. Ɗerol andinore ngol do holli talkuru hoduru tikkinkinaki wallira rafi rewɓe keƴora e ko'e mum e ɓuytugol talkaku hani waɗe ngam yaadu yeeso waɗe. Nani bien lewru décembre gara o woni ko duro pilaki laɓi ko lawal capanɗe nayaɓal e go'aɓal wattato enda nder région mo maradi ba ko doni mbiyen be gala hoggo durwo tawdu linder dubu jinaa didi e sappo e joyino woni ko hoggo durwo ngon fusa gam batte alla e fijo gadaango to enda wi'e tengo maradi kolliya yeroni ni no horejo sarusi kawjido filla sukabe ummatoje fijoji pirdor balle der region o faminiri o wi ba ko dun stade on waawi jabbaade nimbe gam batte alla e durwo gon se alla jabi dan dela ali nani ko wi mohammed mama illu maradi
du point de vue administratif moi j'ai reçu un mail
min kam hebi bataki har mel ko neldami wi a durugo watana maradi jonno wi anami ngatto min cubo durugo tebben endan do yaade noga lewru octobre ndu min gaddandal donguji min gaddu kono der commune min gaddandal departementji tiagal mun dum yeyto hoggo durugo mi yewo mi yidu kono campagne machine en wambe na wada gollangal fuddati don na wada golle mo jinno kurde heba durugo watto endan na handre no wodiri jonno durugo tilay sey go beydire yeso faya lewru février gang alle heba golledi heba timma fese golledi timay min ngod lawol burtorgol kam wonno ele hoggoto bal latte to dron gono wadde
nous avons toujours un plan B qui est le stade
studio galangu
diva do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm
studio galangu
en garta e yewtere meden pindirno hitande fu gomnanti leydi Niger no haani yoba nokku to golle basol arzuku woni no wade itte ko hebete do tino golle basol arzuku do hembre fu sappo e joybani ko lawongol enda no wodi sembe gam ngol joqinangol wadi dubini hande du gomnanti leydi Niger wala no hokka kominuji din hakkeje mu enna no Aissami Kiroma Mahamadu mo rotab Niger faminir ko ternan fuda Ahmed yewtide makko itte ko hebete do tino golle basol arzuko ko hani soccano no kuje to golle den woni no wade der regionji didun jewta do hemre fu sappo e joyi gam dum walude moytol basi ko gollangal woni no wada der no kuje den kaden du yaadu yeso hebe yeru no Aissami Kiroma Mahamadu fedde daranide fi arzuko der Niger faminir
ya pa aujourd'hui une region ou une
wala region na commune na nokure biore hebi kerol itte ko ittete dow tino ko hebete der golle basol arzukuji der nokkuje de enda misali agadez ko wayrun hedde illu dubinaade de sappo e didi difadu konna illu dubinaade de sappo e go illu ko laam le Niger fuddi sonugol karanji labdi tanti fa hebi zender ne dubi joyni hikka golle de wadde tombe keba e bey hunde do majjum nenna hunde enda e dum lati sakula sane dum tokkay lawo
situation vraiment de façon générale elle est alarmante et elle est irrégulière
imbe nokkuje den e horebe wuroji be commune ben wala no jama itte koy tete le tino ko hebete dum imbe na andani filla itte den
tekil maîtrise même pas
himbe fama lawol majju har filla sariya gambe miltana itte ko ketede ndan dokkalno taydu der talki lamor leydi kan hokki lawol itte ko hebete do tino gollal basu arzuko e so jono no kujeto golde ngat ko hebete dum du feccata kena hakkunde gomnanti kanyo e faware jondu kono lamu no kujede kominiji di kankay wala na heba hunde fu kana won gomnati kan heba ko mudum
minere chaque année paye a l'etat ces taxes la
tabintinama sako kampaniji din no don njoba gomnanti itte denna
exactement c'est
la ballon gomnati kan heba itte den enda kano gomnati on fa itta mono sappo e joydo hemre hokka community di eno kuide enda kanyo wono sadi
ke l'etat traîne les pas
baka agadez difa ezender wala hen wodi regionji Niger ko itol itte den yewtana
au fond ya aussi des petites
no wodi gono kuji godda ya to gollangal gollete kan won le region mo maradi kan won region mo tawa ton endan gomnati kan heba dan seeda kala kano woni no kuide wawa wiide dartul lamdito kandu hokke hen enda seeda e dum famdi sanne to dum haani ni kaw mon to basol arzuku ko mangol wono wade region mo difa agadez ni tilaberi e zender
la region de difa c'est la region d'agadez c'est la region de tilaberi et la region de zender
do wonto kibaruji meede e fulfulde tili eden ngago jon kambe e leedi hetina en janga tobe gatta on goddi kirtanto jam herti
studio galangu
difa do radio alternative
lamba chapan ejena ejena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan ejetati ejena tobere ejoy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre edidi tobere ego fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan ejena ejena fm
studio galangu